Mzee Mundati, nimefika. Aya, mnasemaje? Tu kila mahali man, kuko fiti jo. Everything is all right despite the situation man. Tuombe tu maneno yaendelee fiti. Gonjwa ishe man, imekatia vitu mingi but pia imeleta benefits zake. So leo semeaje? Kwa merekod mara kadhaa, cha basi tuone hii venye itaenda. So leo sijui hadi kaa nafaa kushoto tuwase, lakini man nachama ni bamba sana leo man. Maana nasema hivi yo, ina circle bro, ina circle yako man. Ama jamaa atakawa anaweza kuwa na siku zingine unashanga, why do they know these people man? Hata kama sengine utakuwa hivyo, watu waweze kudisa, wa kudisappoint, wache kudisappoint, sa fake, ni fake. Mimi wangu leo man, amenisimamia strong strong jo. Mingia shit nikiwa peke yangu imesha tukiwa sote. Hata kama hii kwenda safe hivyo, man, at least waliwae walisimama na mimi jo. Hiyo kitu imeni nice mbaya. Sawa so, see, mwenye, najua nifanya mimi wasikasirike, nilikuwa nikasirike ni waspoil mbaya, unacheke. Basta mi hasira zangu sizipendi vile. Anyway, what's popping again? Hey man, niko na sex jo. Nimeona tu yani, this podcast has nyamazad sana. So I don't think it will be anything major today, unacheke. Ribu hapa hivi story one there hapa hivi. Kawaida, kill it as we do. Mzee man, nampata mzee na maneno ngori. Anyway also, namse tupata naye juzi juzi hivi, maana ananibamba vibaya sana, furahisha. Kuna mwingine tutataja hapa, na mwingine tukitaja hapa tutakuwa tunachoma. Lakini pia kuna pia mtu mahali fulani amejisimamia vizuri, proper amesumbua mzee. Lakini yesiwape matata. Anyway, how are you doing guys? Sijui kala tunafaa kupiga story ama tu usumbue hivi. Acha tu tajaribu tu kitu. So basi tunajua kila mse kwa maisha yake, kuna mtu tu amefanya tu. You reflect tu, unacheka man, unasema hey man, I was stupid jo. Stupid proper. Man, unacheke. Na pia kuna moment na kuanga nazo tu kwa life yako manjo. Unasema, hii tu moment nikishina tu nikireminisce man. Hadi nasichakulia. Damn, this thing was sweet man. It was sweet. Na kuna watu wengine man, you meet them first day. Na kubamba. Proper. Kuna wengine man, sijui shida ni gani man. But pia huku manjo, man, chillies are not making things out here easy man. Sa ingine tu hata labda unaweza kuwa tu labda umeona tu msa amekubamba, unacheki, unataka tu labda kumcompliment kitu ama tu maybe at some point saying hi, maybe because you'd met some ama ama tu you just want to say hi. The man nadhani unakuja hapa bwana ama vitu zingine man. Wananja kwanza wenye huko anga wenye huko wawili best friend na sazumu mwingine. Alafu mwenye ndio target audience. mtafurahi my friend. Hapo hivyo zile maneno unapokeanga jo. lakini boy child si rahisi. Mwenye sasa inasikia wanaume huko nje wamegeuziwa. Watu walikuwa wameambia vitu mingi. Sijui. Said because we are caught up of Rona. Nasikia maboda zimefunguliwa manjo. Sai watu wana roko huku nje. Forms nakataliwa mbaya. Itabidi tu tumezaya man. It's called boy child. Watu tu manjo. Boy child umia vibaya sana. Vibaya sana man. Anyways. Majama. Pia kama mse tu akiwa amekubamba, sengine tu express tu jo man. simple tu compliment. Hey, zi ujenga wasi mbaya man. Ah, zi ujenga mse vibaya sana. Ushaipata tu na mse ameng'ara proper, ananatu shughuli zake. Usimamisha huyo jamaa umwambie, hey bro, hey klad yako imeniba imenibamba. Manjo, mimi kuna siku moja nilikuwa hapa vitu msa mtaani. Natembea tu na jamaa fulani mimi wana huko watu bugangi sana. Ah, jamaa nikamchapiaje, hey bro man, hey loko safi man. Wao jamaa niliona tu amenatu njota kismen nilikuwa Sunday. Unapata jamaa labda aliongoza presentation hiyo siku. Mama anapata jamaa anaenda kujua maana wao umempiga compliment. Jamaa tu nice. Shule ni ma females wengine manjo. Wengine wanadhani unataka sijui nini. Sasa inge nadhani nataka kuwasumbua ama sijui fanya nini. Sasa just something easy. Huko nje wao ndo wanatufanyia maneno entanglement na nini. Sasa hiyo labda you want to compliment her. Lakini pia kuna hii drive imekuja. Watu wana forehead huko. People are heading out. Watu wanatufungia bandana kuficha lakini eh hey, zina pop. Wengine future is behind. Ah, pana chana hiyo. Ukiangalia tu hapa hivi forehead man, eh wasichana, sijui kama forehead zinakataliziwa ama nini. Eh hey, people, eh hey, man, you need to jamaa mfupi lakini forehead yake ni refu kuliko hata mwili mzima man. Kitu imepop hivi mbele sijui inachatisha aje. Kiba tunapenda watu. We love those people. Saa. Acha nifikiria hapa hivi. Kaa kuna mtu anaweza peana story time yake ya ujinga. Tulifanya blanda. Tentafute. Kuna nyingi. Kwanza hawa malava. Hawa mababy boy. Vijana wakiwa high school. Form 2. Ha. Chani kupigia story basi. Saa kuna kijana fulani hapo. Form 1, baridi, vizuri proper. Ah, matatu nimefika ijafika. Ah, champia kona aje. Champia kona hivi. Ah, wacha basi mimi. Niende hii maneno. Wacha ni convince pia nyumbani pesa zi come through proper. Kijana ametengwa full 1,000 shillings. I spend nini? Mata. Basi nayo baridi up chap wakaingia Nyayo stadium. Ra. Siku imeanza ijanza. Watu wakaanza kujiandaa huko ile kutembea ujinga ile finally hapo hivyo ako kasakul kadogo. Ako kawaka kadogo tu wakarudi wapi tena stadium. Ah. Jana akaona aje let me look for some chile. Ah, akaona mali nyeupe pepe, yellow light skin. Ajui hiyo ni shida. Jamaa kaenda hapo hivyo proper jisalimia. Sasa hiyo kwanza kijana amepiga karibu lap 5 ile nanga unafika sema acha nirudi hivi. Unafika hivi hapana hapana hapana. Ndio naona kufika hivi. Finally akafika. Akamwambia hi. Tena akasalimika meno yote na mwaga nje. Ah, jana akamwambia je. Si basi tutembee hivi. Ah, dema ka kaingia beshtaki akanambia nimepata mse. Champe huyo. Manda story. Kwanza ni kujulia na hali. Majina hapa na pale. Kamambia I'm sand. Mwingine kamambia I'm paper. Kaendelea hivyo. Nda shule gani. Kambiana. Nini nini. Ah. Kawaida form 1 lazima ulize form ni. Ah. Na bado palo. Lazima tu bado ungeuliza ndio ujue. Kama umechoma moja cho. Ah. Akauliza mama. Mama kamambia niko form 2. Ah. Jana kwaona hapa hapa ni trick. Hapa ni trick. Lakini kama mali nilikuwa nishapata. Ah. Hata watu wafupi wanasha gari kubwa. Kwa nini kwa nini? Akasema mbaya ni mbaya. Mbaya ni mbaya. Ah, akamwambia my friend. Ah, mimi ni form 3. Ah, alafu nimekwambia wale ambao nakuza shule. Aya, turudi nyuma 5 minutes. This boy was in the same school as the Chile's bro. Jina ni form 1. Chali at chali. Bro ya udem ni form 4. To make the matters better ama worse. Jina anamjua. Uwe chali ni prefect. Alikuwa na kanyango watu proper. Proper. Ah. Chali ameambiwa dema kushulia bro. Ah. Akasema hizi ni kani ndozi zaidi, ndozi zaidi. This is vibes upon vibes upon vibes. Akajiona labda de anaweza jiita vibes cartel hapa hivi. Shida ni he cannot tell everything in the right way. Haya, jana aliona hapa hivi pia we can meant to be. Jana alikwambia sand and paper bas, akasema nayo nayo. Jana akaanza kupiga lap. Kijana mistari kuzirusha. Lakini ya, jana tu amekonda baridi mistari, lakini zimenona ziko na kawait. Ni gazla, si ma heavy, tuka heavyweight kama jitambua proper. Stories zimesha sijaisha. Hakuna. Wamefika kwa gate, story hakuna. Kijana ha, kijana kona. Let me look for some ways. Ng'ombe ni ng'ombe tu, ama aje. Ndio siku hizi nimesikia watu wana watu kwanza hapa wameniita huko kitu sana. Sio poa man. Kwanza kuna mzee fulani anajiita Rick. Ah. Sijui utaambia nini. Acha tuombe mzungu huko kwao. Kuna mtu anaishi na yeye amezaliwa in English. Speaks on English. Aliniambia I've been brought up in English. Acha tuone kata msaidia. Because you don't know. Sasa kijana kaanza kupiga story kuhusu shule yao. Dem tu amevumilia hapo. Anapiga story zingine za jinga, akaanza kupigiwa vita zilikuwa shule yao. Form 1 ni form 1. Ah, akona let me become a gentleman. I can't, you cannot be a gentleman. Jana ameenda hivyo akamuuliza, "Ah, are you hungry?" Na ukumbuke wadau niliwaambia tuko wapi? Mata Hatra. Nanyo stadium. Do you think food will be cheap? Jana akapiga line vizuri proper. Akona, let me buy a hot dog. Hot dog ilikuwa pesa ngapi? 150. Let me get two. Let me get, that is a whole 300. Mia tatu my friend. Na ini 27. Achazi nituambia mwaka. Nazaanza kufiga mahesabu zingine hapa man. So sasa jamaa has come with two hot dogs coming around bunching up hivi looking hey bro I got you I'm the man. Au wengine achana wao, mimi ndio ndume hapa, hizi zingine achana nazo. 100 wakazidi hivyo story jamaa hana dada alikuwa anamwambia nini. Zingine, you know, for month. Demo wazapata te lukua na uliza mifiko wapi chemistry. Biology mko wapi. Karibu old, haanze kuuliza what is entomology na haonekane. Ah, mina kambia ili ugonjwa inakuanga pale man. Te mama rudi hivo, akapelekwa kwa mabeshti wa ule mama. Champion feel, intro. Kwa cloud 9, akasama, let me take a bite into this meaty thing. I'm talking about the hot dog over here. Do you have to specify? Jamaa kupiga hivyo. Moja akasikia kitu ni tamu. Kasema let me just turn it into the bag. Softly. Kurudisha hivyo kijana aliona imeroka hivyo chini hadi kwa nyasi. Nikaa ilitoboke tena huku chini. Jamaa akaanza tu kucheka ile ya kiumo. Anaona tu 150 yake mzima baridi imejitupa hapo chini. Uwe man. man, maisha itakangi ujenga. Jana luka amekonfuziwa na huu manzi. Alikuja shule wiki mzima asomi. Daily tu ni huu manzi tu anafikiria. Funny part, siku moja huu manzi akakuja shule, amekuja kuona bro yake. Jana ni nani lazima atambu aye. Lazima ashtue watu pale hivyo waambie wani mama anaendesha hapa hivi mzee vitu acha nionyeshe venye vieti uka at least watch for yourself in that process chaleni kuambia waje you come over at least we test something come tuanjanja hapa hivi some food hapa hivi chill around sababu jana alikuwa duty. Jamaa akapiga hesabu. In that room, the bro is there. And other classmates. Mkumbuke vizuri jamaa alituambia aje? Form 3. Form 1 ametoka duty. alafu akuja huko hivyo introduction my friend in form 3, jamaa ataishi vizuri at least hapa hivi aliwaza akaenda man. Lakini juu hadi after hiyo hajai bonga, jamaa spent 300 went into waste lied pena stori zingine shit man boy chali jo that on that true note ya kuspend we anaume huku nje jo watu awatumia pesa juzi juzi tu tumekaa hivi miwaji my friend histori italeta shida italeta shida my friend lakini mbaya ni mbaya, mbaya ni mbaya. Jamaa amekaa hivi hey bro, si we go out swimming up hivi 1 2 3 there, mbia high school, mbia where we going, mbia just some place up hivi juu, kasema that event I'm walking distance eh, tutembea up hivi 1 2 3 shafika man. Basi ikakuwa hivyo nikaambiwa hey bro tenda hapo tena sijui place ingine mba I mean, niko like, hey, bros, I don't have fear, man. Kanambia, I got you. Nayo, nayo. Hey, jamas, we were with some ride, eh? So, PV, I'm coming, hey, man. Kapatana na wao huko. So, we are paying for the pool. Nambiwa, hey, man's here, eh? It's brought mama today. Kasaba, si sorry. Champions is, eh? Champions have months before mzee. Niko like, eh? So, respect, kwani ya? Kwani ni nini ingine unafaa kusema? Unatii, wacha ufunzwe. Wacha mkuu pia afunzwe hizi maneno. Nikasema, ha, sawa, classroom ndio. Aya, baridi katua nguo, costume, kashawa hivi, tuingie majini. Eh, mama, jamaa had, sama mama wewe. Tulifurahi. Tulifurahi. Jamaa, gentleman paid swimming. Hata si disclose bei. Mtaweza shtuka. Mtashtuka. Tuko hivyo we are just chilling here swimming around up hivyo. Having some fun up hivi. Won't say much. Mbona tuseme nyingi. Chile and swimming, mbona tupatanari very well. You feeling me? Jua tu sengine wana kwanga. But it's very good. And you pa. At pa with mama. When mama is pa with you, it's just a whole vibe, you see. Eh? So, ni hapo hivyo, 1, 2, 1, 3. Najua mzee. Mzee na maji. Samaki, bro. Pala hivyo sasa nimeingia swimming lessons. Hey, coaching. Proper. Hapo hivyo naye zinakuja zikataa ikakuwa niaje, wacha basi let me chill out the pool. Dema ameenda ame change, remember she was paid for swimming. We will not disclose the amount because tashtuka mtafurahi vibaya sana, mseme nigga wall up. So jamaa changes back hapo nje. Even jamaa has no sake. Let me go and call with mama hapo. Niggas nyewe tunaonananga kila siku. Let me chill with mama. Jamaa ana sake. Baridi akatoka kwa maji change pop. Before I change aluka mebaya mama some soda to chill, just drink a bit. Kwani ai kunywa soda, pewa soda nani, ai furahi, ai kwani ai lo nilikwambia na kupanga ni kuspoil proper bari. Mama is pewa soda, mama is sipping. Anawakunywa venye mzee hukunywa wasisi, mnajua atas. Tutaongelea. Kuna mwingine anawapuliza. Champion anajielewa. So, mama is sipping soda. Yeah.
Beri soda, beri soda, soda, wuhu, soda, soda, black currant, which is dark, mama is chocolate. Napata hiyo, hapo tu ni uti, hapo tu, ash, unasikia tu raha, unaona? Ah, kijana anaona amemletea soda tamu, na pia mama, ah, good looking, anaona tu, ay, hapa, ash. I'm the man, bro. Ama in the definition, ay ala, kwa nini? Mama is chilling, sipping soda. Mama karibu apitwa na mtu. Hey, baba kaza. Hey, apamba, apamba. The jamaa comes to the water. He's chilling with mama. Story 1, 2, 1, 3 hapo hivyo unacheki. Na bado hapo hivyo ana about to be passed away with. Okay, passed away. Si kizungu poa. Anyway, mi sikulelewa na kizungu. Aliyelelewa na kizungu ajijua. Anajijua vizuri. Sijui kama anasikiliza. Kama unasikiliza umesalimiwa. After this, just take a cup of coffee. And speak English while drinking it. Wakunywe. Oh, I mean, ukunywe. Anyway, whatever. Ala, kwa nini? So mama, chilling with baba. Mama just brought for some mzinga. Sikia inaitwa ram. Okay, si mtoto wa mbuzi ama si mbuzi, ram. Some drink. Soda imekasirika ikafurahia bado. You feeling me? Ah. Sasa mama is pigari na sababu ai. He's clear water. Which has its effects. Soda tumekunywa tangu tukiwa watoto ala. So si sip sip hapo hivyo 1, 2, 1, 3. Bado tu story man. So ah. Ikafika tu maisha imefika. Unajua tu mzee, if you know mimi napula tokanga. Ede inafungwa ama ni mvua. So ya siku. Same both happened. It started to rain. And so we had to get out of the pool. So they had to be closed. So it was so. Miss Kulipua, unfortunately. I did not have mama to pay for me. Ama ni we, naongelea dem. Sitaki hapa hivi ujinga. Wanaume wanaojinga siku hizi huko nje. So mvua hapa hivyo inachapa proper. Ah, we say, let's change, we leave. To go get lit elsewhere. Feel me, bro? Nayo ikakuwa hivyo. Watu wakang'ara proper. Wanaume wajua kung'ara huko. Watu waling'ara. Tulitesa. Oh, sisi baridi tunapata hapo nje, watu wanangoja mat proper. Sasa huko ndani najua mkiwa kwa pool you can't tell who is who. So some people who tulikuwa nao kwa nini tu tukibanga izraha hapa hivi 1, 2, 1 there katuona, akwambia we will see each other sa someday. Sisi nao kwa chopa tukana tu mosmos. Champia akawa na let's even take it to a higher notch. Wacha niroge nisiroge. Ai, jamaa akaua, akaamua kuua. So apparently this chile, I think it was a birthday. Baba akawa na wacha mama leo wa nice. Ala, kwani ujui wanasemanga you'll never find another like me. Hai. Hey, ati hey. Bro akaamua kucheza kiyeye kivyake. This is how into the city of some town I won't mention. Maybe some of y'all saw us, want to be creepy out here. No, we ain't doing that over here. Feel me here? Your balls and how? Let me hear. Tuache hiki tu. So, jamaa zakasema
Then I'm surprised. Is the cake too small for me? Aish. It's nothing. Kwani ujui ai? Kwani ujui mtu pesa ni nini? Tabasi niwafunze. Jamaa akaenda vizuri. Sa tuite cakes to ama tuite. Ama tu tuite bakery man ama sijui. I don't know where he went. Keki safi. Katengene. Sijui kama alingoja ama they just bought it. And if you know Kenya apparently, let's just say roughly, keki ya mwana ni juu ya dhao. Tusidanganyane. Sitasema mwaka. Jamaa bots. Ati bots. Jamaa buys a cake. Surprise. Sindio? Nika surprise. Brings it to the car. Semaje, bro, we're going to turn up this at nyumbani. Mtaani. Nega kwewa, sisi yama Ferrari yetu. Sup, hadi mtaa. Dema na surprise wa nini? Keki, bro. Bash tunaona tuna tukakuwa lit yo, cut the cake. Before we cut the cake we paka paka makeup ya cream hapo hivyo, sijika siku moja kati tulimwosha man. Oh, it was at night, so we didn't wash her, so we cut the cake, we mishana hapo hivyo cake there, happy birthdays hapa na pale, furaha hapa na pale all through. Mama ai ataonja kwa mama ai swimming ai uzindikizwa na kasoda tena maji tena ndio hii keki na bado ala hey. Acha cloud nine ukiteme cloud nine inaweza kuwa, lakini sasa jishida, wewe ni mfupi hautafika hiyo nine, lakini anyway si hakuna mambo. Tampe basi. Baba amecheza kiaya. Ai, si tuka tulikuwa tunashtuka. Tukasema, huyu jamaa ameji. Ai, panga vibaya. Ai. Sawa. Mama ametitiwa proper. Sijui kama alilala huko ama nini. Sijui alispend ngapi. To fast forward tu mbele. Someday, Baba say, let me go and see mama. See how she's doing. Akasema, jisikuwa nimejipanga, let me just enter some store, eh? Let me get out some bar of chocolate. Kwani eyes. Little money, little money, baby. So jamaa goza, chocolate, tamu proper. Chap. Pelekea mama eyes. Asasa, you know this mama, hata hezi jua surprise zitakuja lini, because, Champe bring them in heavily man. Aye. Champe mambo mbaya. Mambo moto. Akaenda hapo proper. Chocolate. Sijui ngapi zingine zimenunuliwa. I don't know how much more has been spent. Haiko siku na tufea fia tu mahali. To spend it here and there. You feeling me? Ilea, I got you. Ash. Ati you complaining that you don't know how you will fika home and I'm here. Ash. Kwani Uber ai? Kwani hakuna Uber hii Kenya? Ai. Kwani ai? Kwani watu ai? Kwani sina pesa? Is pesa hadi ni kitu hata nilisahau hiyo jina man, because kukosa pesa hiyo si kitu mimi. Hiyo ni kitu moja mimi sijui. So this mama you were nice in, nice to nice to I. Mama ameishi kufurahi. So bado tuza tuseme tu nyingi, but pia tuseme like 5 times hivi ama kumekuwa na fare hapa vi na pale na tu expenses tuingine. Najua mnaweza kuwa mnajiuliza baba na mama ni nani? Fadhila na mama. So majamani hivi. Unacheki. Kuna watu huko nje wanaitwa mamas. It's gender. They can do a lot. We man. Naona soon hivi. Mtafurahi. Acha nisi expose. Let things lay low. Feel like me? Chabutu zicheza chini. So baba, females, hey, watu watakumaliza huko nje. Kwanza uanze kuonyesha, I know how to spend on you. I can spend on you proper. Hata ukuja kujua, you never understood the meaning of spending. So these people waza kugeuka. They can do you mabaya, man. Sasa si unaona history, hata wewe tu tuku tuambiane ukweli man. Wewe ufanyiwe hivi birthday yako hata huko una expect. Kwanza kaswimu hivi. Tena sijui nini. Tena sijui nini. Mara ndio keki and other things on top. Kuzunga utasema. Ala. Hata wewe nani mtu wako? Ai even you ai. Wow, you feel good. Ada unaweza kuja kwa nyumba na utume mama yako. Ai, you like, ai, what are you telling me? Ai, mimi ukupendwa na nimependwa. Kwani utafaa? Ai, kwa nini si? Ai, kwa nini hata uone? Karibu nigeuza jina yangu to love. Upendo. Lakini jada zilizopita wahenga na haingozi basi hawakutupaka mafuta kwenye mgongo wa chupa walipoamba na kuamua basi kilicho na mwanzo basi kina mwisho na kweli. Kilicho na mwanzo kina mwisho. Hatusemi pesa ziliisha, hatusemi pia penzi liisha, lakini ndugu dada mpenzi mtazamaji toto basi mpenzi msikilizaji basi wote pale mjini moja wa Vietnam, mnamo siku moja maridadi tena pozi kabisa kulitokea maneno tamu baridi proper. So baba and mama, life is good. Hey, love is growing daily. Aye, kwani you don't see the way these people are, man? We, my child. Yeah, lakini madem jo, wao mnataka nini, man? So man, champions is kujitolea, man. At even times, even you're not even working, man. Let me pick you up. Kwani I let me pick you. Kwani, what is this Ferrari for? Oh, you don't want the Ferrari today. Let the Uber guy do his some more. Huh? Why should the queen be tired? And Baba is here. Even you, can you choke if Baba is there? Baba, I Baba, let Baba shughulikia. So give him a chance. Give it, ai, mpe nafasi. Wapenzi watazamaji, hii maisha fa kupiga hesabu. Play your cards very well. Hata ukicheza poko unafaa kuwa rada vibaya sana. Sasa maisha ai triple. Sasa tu siku moja vizuri, sijui mama ameanza nini. Mama ameanza kuwa fani, anza kuwa apart. Sasa sijui tuseme juu moja ni mrefu mwingine mfupi, yani long distance relationship kakaanza. Siku zimesonga. Basi ni mnamo wa siku wa kuachwa na kuachika na kubali yote. So baba and mama are meeting. Mama doesn't I. Mama, I say it is mama and baba. Na bro, wacha ni kuambia kitu kwanza. Hizi vitu siku hizi zinaanzia online, ni kama tu shule. Shule watu wanasoma online, people are becoming bogus. Hakuna content inaingia, watu hakuna. Na siku hizi watu wanacheza hata ma mixtape huko kusumbua tu mwalimu and nothing. Kumbe baba alikuwa face it, yani tu baba usome online. Tena ukianzia ulianzia online at least mkakuwa mnapatana. Okay, tuseme basi pia online ilicheza kivyake. Alafu bado uachiwe pale man. Siku ilikuwa hata mimi nilisikia. Nilisikia hapo hivyo vibaya. I felt bad. Lakini what can you do? Nia, ni Nairobi. Ni mama. Aliku mama mia. Na wapenzi na nazidi kuwaambia basi kilicho na mwanzo bana hakikoshi mwisho. Kijana aliye starin kwa hala shinema basi alishaaga ashakufa, kwani moyo umemalizwa ukaseketeswa mintmit mbio mbio proper. Abu majunju abu 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 wapige hiyo sabu You know it's that it's sad because you can spend on some chile that definitely no she becomes your girl. Ama by spending on someone you have a right over them. But abu wapige skie upende mtu na roho yako, yani roho yako yote, hata karibu uombe zingine ukwe na unapenda mtu na roho yako yote proper. Mkapendana, mapenzi ikashika ikachocha, stingo mbaya, mkalast, hata wapenzi watazamaji tunafurahia, tunafurahia tuna huku niku maneno huku kuzuri mbaya proper. Alafu tu lo and behold, pa lo and behold, what is happening? People ain't together. How? We don't know. It is just ain't feeling you, bro. Very no more. I ain't feeling you. Yeah, I know there's a part of loving and stuff, but bros ko feel. Abu imagine to you. What can you do? What can you do? Majama, msishtuke, life inakuanga hivi. Lakini kilicho na mwanzo kweli pia kina mwisho. Sijui kama kuna kitu kingine tunaweza ongezea man. Unaona tu leo man, it's been long since you people got something. Nikaona wacha basi leo ka podcast kaanguke hivi. Opi kitu mabamba. Kuongea tu kweli, sikuwa nimepanga hii maneno. Huo msichana mkamba fulani hapo. Msichana mfupi. Mfupi kabisa. Kichwa ngumu. Unajua kicheko yake ni. Kicheko yake pia anashtua. Kitu tunasema mzuri ya kuona ni roho. Kuna roho mzuri. Lakini, unautumia tuseme. Lakini, sijui kulienda aje. But, sijui, maybe tunaweza fanya next podcast. Soon, hata labda, tunaweza amua tuangushe kesho kwani. Baba alitufunza, baba ametufunza. Spoil maneno. Enjoy it while it lasts. Kwani iko nini? Fraya, fraya in the moment. Usijisumbue na baadaye. Ala, let's chocolate this podcast. We soda it. We cake it up. We cream it up. You feeling me? We fair it aye. Tunaiweka mafuta proper. Hata kama mafuta imepanda aye. Tunaiweka proper. So we may do something big again up here. Tuja tumejipanga, tuwavunja mbavu. Loka imebo vile. Yatumie ni siku penda man. Mwana ni mafanyia injustice. Ja rekodi kakitu. Napenda venye zote plays za episode zote ni kazi napata the same. Nashukuru. Kwa tu kuna kijana fulani mrefu hapo hivyo. Alinichocha niingie kitu. Shida ya kusifu huu mtu ataanza hapo hivi ameringa wiki mzima. Naja. Yaani tu pali yako alifanya vizuri. Na pia kama kuna kitu unatakanga labda tuongelee, ama kama kuna stuff na some style unazotaka unaweza penda tutumie, ama hata kama unapaa unazotaka hata tu record pamoja hivi, hit me up slide tu niambie, check hapa hivi mna nampata. But anyways, furahia sana. Yeah, like the podcast, hit the subscribe and so on. Nonsense. Okay, hapa hivi bahati hakuna hizo vitu mingi. Anyway, tell a friend to tell a friend. Mbi hapa hivi ni kwa mzee. Hapa hivi ni patlot yanga story times experiences. Hapa hivi ni tuna roast watu. Eh? Lakini tuna hatu expose ni nani. Lakini acts tunazi expose. Zangu zina zangu zitakuja. Lakini singependa zangu zisemwe na mimi, unacheki. So tuseme vizuri. Ha? Kuna kambogi fulani akwa kata podcast ina come through, ina come through. Hiyo kwanza ikena kuja nitawaambia. Hiyo siku mtakuja kuja vitu mingi. Au na hata niekaeka. Sasa currently doing some classes hapa hivi. English classes. Nafunza na msichana fulani hapa hivyo. Amelelewa kwa English. Tutasema jina, lakini shout-out. Shout-out to her. Yo, tell her is coming through. Pia kuna jana fulani hapo hivyo mandevu nyingi. Najijua pali yako. Naendelea livyo. Kuna wakosti wetu. Na watu wa kuchomea mtu wa vyovyo. Simuache hii maneno man. Alafu pia kuna hii shida. Nang'oa mimi nikiwa mahali. Nafika huku kwingine nasikia ripoti imefika man. Si mchezo chini man. Ajo amfanye fresh man. Bana nashema alafu mna expose vibaya sana. Mna expose, mna ban, mna choma. Lakini ina shida, tavumilia, hakuna other option. Inaona tumefika 40 something, tumekawia. Anyway, yo tumepiga tu story tu mbili proper. Stupid times. Okay, pia kuna ya ilikuwa proper, at least tusema there was something up before good. And experiences tu, zile tu story unakumukanga, pia unacheka, unafurahi. Atakaa kuna wale utumia, sini life, kwani hiko nini. Anyway, tell a friend to tell a friend. This is how we keep it 100, keep it G, keep it locked here. This is where all the fun belongs here, bro. Hapa ndio maneno yote inakuwa. Na basi tumefika abasi katika hara abasi mwisho wa sinema hii kuu abasi, na tunasema thank you for keeping up the love, na watu wote wamekuwa loyal, asanteni sana. Na kama unataka, kama uko na any suggestion ya podcast, hit me up. Kutaka tuongele, ama pia kama utakuwa involved in any way. I think any minute imenitosha. Bambikeni. Kama tuta bambika, haina shida. Ekse mtu kujina story moto. Basi siwa bambe. That's all I have to say. Zemundati out the building. Junatoka. Ama bado niko hapa. Anyway, Zemundati, I've popped enough. What's popping is coming up next. Kitu ina pop saini for heads za watu. Masikia Kikuyu wameketi sana, madema Kikuyu wameanza ku... Yesi, mnaelewa. Kojelewa pole. Be woke, stay woke, quarantine. Iwabambe venye mko. Katika ni tough times, let's pray together. Kitu za kampua poa wancheke. Sasi ni iwa basi. I'm out. Ujibambe. Na kama umefikadi hapa, weni ule jamaa, unanipata gangster, champion, feel me, wendi ule mtu usiambiwa, uncheki. Na pia kama unaona kuna tu masaga hivi, story hapa hivi, na pale unazapigia watu, si ukimbia basi utafute hii application yanka, tupigia mastori na tuambia ala. Wacha watu wafurahi huku nje, watu watu wachekecheke hivi, unanipata. Na pia kama unaweza kuwa na tu comment hivi, ziangushe nitazipata. Penda nyinyi nyote, mbamba, furahi. I'm out. Tukutane next time, hapa hivi, in the mzee time, in the worst popping business, in the... Great times. Fiti. Bas. Blessed week. Siku poa. Leo watasikiliza leo saini usiku. Mlale fiti. Kama uko majuni utasikiliza hii. Awe pia uko na maisha fiti. Tutasongeza vitu zingine. Tupatane next time. Labda ni kesho ama lini. Lakini jibambe, tumia maisha yako fiti, nafanya kitu enye, ufanya vitu sahihi zenye zitakubamba, usiregret kufanya, usiregret kutofanya vitu zingine ukiwa myanga, lakini pia ujue vitu nafanya sahihi zitakujenga ama zikumeza. Fiti, hayo ni maneno ya wisdom kutoka mzee mzima aliyeketi, aliyewaza, aliyeongea dakika hizi zote juu yenu mbambo. Patane. Ah! Mimi nimetoka basi.